When ya?
Westsidemusicblog.net.
When ya?
Kuno when ya?
When ya? When ya? When ya?
Kuno when ya?
From Chipata, you know. James Kelly, MJZ,
bring it down. DJ, bring it down. If I keep watching that around, Gwile Kota Nevu, Batuka Kola Kuna Wenye Ai. DJ, bring it down. If I keep watching that around, Gwile Kota Nevu, Batuka Kola Kuna Wenye Ai.
DJ vipangu shule, paka chakora ulule, sili mutumba ulule, paka ulule. DJ bring it down, if I keep watching at your round, kumoka kulewe boy, kuno wenye ai.
DJ bring it down, if I keep watching at your round, tigwile koka nevu, batoka kolwa kuno wenye ai. DJ bring it down, if I keep watching at your round, Tigwile koka nevu, batoka kolwa kuno wenye ai.
Wenye, wenye, wenye,
kuno wenye ai.
Wenye, wenye, wenye,
kuno wenye ai.
Famu mova, famu mova, fisidile mumova. Osati nazitundira kumova, karini imbera kukomboni. Mowa si mazi mpwanga, mowa si siki mpwanga. Umakola ukaona ni kamba vizungu, woi ni chiteko understand. Ukaona na yambo kutukwa na woi ni chiteko understand. Ukaona na somola hule, woi ni chiteko understand.
Mowa
kazi mwani chabi, kuno wenye ai.
DJ bring it down, if I keep watching at your round. Gwile koka nevu, batoka kolwa kuno wenye ai. DJ bring it down, tifake pochi na chirambi. Gwile koka nevu, batoka kolwa kuno wenye ai.
DJ vipangu shule, paka chakolwa ulule, sili mutumba ulule, paka ulule. DJ bring it down, tifake pochi na chirambi. Kumoka kulewe boy, kuno wenye ai.
Yes, James Kelly Chipata yana, Bwana James Nkua, the big boss, boss. DJ Shatre, DJ Banks, Wire, DJ Flex Zambia, Jakovic, managers Ed International.
Downloaded from westsidemusicblog.net.